Westside Music Block.
Na 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 na.
We're
on my waist, on my shoulders. 448 niggas in the bubu. Yeah, you already know. Fresh vibes in the bubu. Trap City. Yeah. Sike wakomoka kunibona kubala mali kikubaza fila. Sike wakomoka kunibona kubala mali kikubaza fila. Mabu pilo kikubaza kupala huka. Nikubaza kulia gona. Kikubaza kupala huka. Nikubaza kulia gona. Sike wakomoka kunibona kubala mali kikubaza fila. Sike wakomoka kunibona kubala mali kikubaza fila.
Every day I'm up and blessed in the morning, trying to look for money but no jobs means nothing. Still I go hard till you make it, you laughing. All I want is money so I feed my family. Every day, luveleka katete bra. Kupushinga kulilu no fella never bowser. Stagnant, economy. Banana kwandu wena kiwa micho miwiku.
Sike wakomoka kunibona kubala mali kikubaza fila. Sike wakomoka kunibona kubala mali kikubaza fila. Mabu pilo kikubaza kupala huka. Nikubaza kulia gona. Kikubaza kupala huka. Nikubaza kulia gona.
Asemu youth cooks na kuikendeleza. Noti batono koteli kwenda eba pesa. Aus naza kweza waisu yoba te amazari. Noti batuka fela bari usingwa pisa majiri. Hada ni bonus pete wabata ma peace week. Kukuto kwenye neve yali mumu ya kari uwa fake. Kurapa akupala wa mananula. Noti sampe pale le rafa wena ke unanula.
Sike wakomoka kunibona kubala mali kikubaza fila. Sike wakomoka kunibona kubala mali kikubaza fila. Mabu pilo kikubaza kupala huka. Nikubaza kulia gona. Kikubaza kupala huka. Nikubaza kulia gona. Sike wakomoka kunibona kubala mali kikubaza fila. Sike wakomoka kunibona kubala mali kikubaza fila. Mabu pilo kikubaza kupala huka. Nikubaza kulia gona. Kikubaza kupala huka. Nikubaza kulia gona.
Bashi wine I see you.
Wait,
Chicks Mila. Kaufela ni mahaslas. 448
Downloaded
niggas.
From westsidemusicblog.net.
RCD on the phone.